Matunga bisenge kani wa mwa masavu. Kanyimbe kubyolongo jamu mazina. Banange wendi wawo walibawo kunyolwa. Ebitawo tebyenkana nkana kyoshimanyi. Bawadde bagerisa nti awakula ennume naye bukyanga kawali avaawo mpawo yasika. Babaddawo era twajja nabyaffe eraba ennaku. Bambi ebibye yaziikwa nabyo kululwennyini. Wadde abamu bakopperera bagonza obulago naye eryango likawali alyawo kukali. Nange wendi wendi saaliza abampagira bawadde walibawo abajjanga bwe kiba. Kale nno mwasuzeemu ntyanze yendi buli lukya lusinga obuzibu kuluyisa ekyo kikulu. Sindwadde sinjala siwavu kakati teri nabwe weewoleza ndiraba bwe biri. Bw'otindera enjala kakuti eri Masaka yakuddamu ebusungi weebawenja akawogo. Obwavu okutunza biri omuyi obuwone atagula yatunze njwene nseetabuse. Abaafa ne kabatanda ne bakyusa obuufu bazimbula kirengo gwe baviire ekibabu. Motoka yava mu kkubo kati eddukira mu nsalo ssaako busaka. Egira ne yeggunda muganya ganene abamu ne tukunkumuka abafa ne bafa. Abamu ne bawambira ku bboodi wabbali kyokka avuga yadiima lumumpa okusala. Eseerera ne yeekiikebedde Masaka ekyamukaawo n'ediimangedde Busoga. Kondakita yakyankala n'anoona omuvuzi olwa siteegi kwetikkulira ng'eziisa. Ekyeyava baka ekitiya te nga kinene ku siteegi atiwaayiwayo abafa ne bafa. Simanyi ebiziyiza bya bbaasi eno dduniya byebyafa buli lwalinnya n'eyisembewo. Abakyalemedde mu bbaasi tulina obulamu wadde abamu kantoolooza agenda abagoya. Waliwo abatudde kumpi n'ewatuula omuvuzi beeweeseza abezungirizi baviire ekibabu. Naye ngeri gye baddukira gyeteba mmere ogw'okulya gukyabasibye ekyogga olubuto. Baasi dduniya ew'omuggoseeko agatuli nsekabuzo bazaggwamu egenda etukuba. Yakola n'obukakyagi kale wulira eddala n'ezibumbu jjokkira ku luli. Ekyo si kya bulimba kati rabayo omusana owamma baasi dduniya kekete lyennyini. Seno nga lumamyo tusasire tutudde bubimpaawo kyakkola. Nagambye ku siteegi bweyitako wiisi tekyayimirira abalimu okufuna mmere. Kati njaliri mu bbaasi abaali abanene maama embuto zigudde kulisaako amatama. Abakalu bayisa emikono mu madirisa ne banuula ku misoolirwa eyisa awali emmere. Oyo afunye eno mu bbaasi abanga kabaka mwenna ne mumuvunnamira baweku mpeke. Driver yandikyusiddwayo n'atutamye mukama n'otufunira omulala n'avuga empola. Obuutwaleko mu bbaasi obuutwaleko mu galagi bbaasi dduniya yeefune mu saaviisi kaakati ttalo. Amazima kekete nnyo yonna enkuyege zaagiri akayumba bonna konna bituli. Kondakita omugambeko nayadde ku nkola ekitiiyo kyatutikkuzisa taata kinene. Ati yataba tonnatuuka kuva mu kirabe myaka 2014 abaweri. Ayi taata maayika todda mu ntebe bbaasi yeedobonkanya egikyusa abakozi. Bw'oteekamu obabuulire siteegi zennyini okwerina okutikkulira ng'ate mu nkola. Naye tufa tuggwawo yamba mukama olw'embeera embi eri mu bbaasi dduniya. tiketi ya basi kwe tulinene na bali moto unze gobo mwani bufa efuse ya kulimbaga na ulire naku nereli mwu kukuru ulie yomkumi lelo yesu ya fuka yesu simanyikale kulio mwa mkugamba bubwe na nozijiri kulio mwa wakanyamu neti nze mumanyi banatela kukua tagana vete mbali yesu giro tutangaze shiro shibabu tulinda budde uli abantu bafa inspekita jenero yesu kabaka giro lambule kubasi ndopi kakati atubanyi yomu kukuru wabuli tucha atengi mpaka ziri kumu yesu wenyini kaliaka vinja kakuita isa masia na base vinisite babo wabali abadu vintu na base dopsi babo muntebe eze mabiga mubasi nduru yevuka oboli ndaba kuatakane yesu yogera zindaba ya wafungiza basi tabuse atumu mkulu tamaga magacho nchimanyi tugambire muhamadi na ya jekuno kampuni ye ya chankala na basi jinye ili mwakirinja chava koza wasali mbali they itavata bridge mulu warabu mulu ganda wendi bandifunye ni dandi bawi bachankala na nivana webuli runapu kukubombia bachankala numutufa tubuze koze vino visana ye na njini kali aveko chatu tangaza watu matizi chibasi chichikate ya timu imuli entaru umutu alavye naku mbasi dunia. Basi mwami mkulu chokene isateja mu myaka gye mukirabe asajja lata mubasi alinga kabaka atikula na bakyabulayo mayiri kumi bw'omwogera kukututikuza ate fitina akuddamu nti genda obusabe bakukuwe mayika gyasula kyekyalo ekiri ebule sirinawe mutuukirako ndoope bwe tufa nemba gye nva mu basi ngendeyo ebule yambula sikundi maama bwe tuli ate omulyango gw'abagumu we yali ekolwa konda kitono kwatula ate nga mulabe amaka ge gali ttanda bw'abagenzi depute we kayikuuza bawukudyote tuli bakubeera mu basi eno obunaku okutuusa lwerisensebuka efuuka ebiwagu ate mayika yawezeemu yokka mwe tuli oze endala nga tennaggwa gyeri mu ssasa ye n'agiweereza nti yiyo muve mu kino zensookera ddala mu mpi okumanya nnanyuwa naye maama n'otwerabira bw'otyo mukama basi esusse ebizibu ebya buli kkala endwadde ezitajavumulwako n'abasawo ne payiroti wa basi atubuze ettima ne kondakita omutemu atikuza ettima atakyasosola atuuse kuno kulaba ne basi yenyini egenda esukka obukulu wadde yali ekoleddwa mu zisinga obugumu. Wasalamu obubinja ne bulonda abafuzi buli kabinja n'erinnya eryako lyennyini n'abakalimu erinnya alibabayita kati mu basi mulimu nti bano balasa bannakenya bannayuganda n'abazayiri n'abalala gye baligeza abangereza abamerika n'abadaki abalala ngola kati obubinja bwafuuka lumbe lukulu buli neŋŋana obumuntu olw'obulala mmere mu middle east leero ey'ekiwabu kibasi eyulisa emitto gyonna bituli akabinja uganda kali ku mbawo zennyini museveni yaddaabiriza emitto ebituli kibasi kyekikadde kwe tutadde ebisagu kale nno baakisensebuka embaati nga zigwa wabula kitaffe maayika kyusa mu nkola ey'okutuula n'olatte ewuwo mu ntebe giro ddaabiriza ebbaasi naddala bode omusana gukendeeresa n'ebituli n'ebiggulo okubyenjuba yosseemu ebiramu bino byengeredde nnyo byonna lubabu mbalenze nayingira basi kukyalo buwere kukyalo bukadde nga nkimanyi nti wenkomya kukyalo bwana twayitawo nno kifuba kondakita yali antikulirawo kifuba kukyalo obuvubuka kwe tulinaye ndi kunkatu kondakita mbuuza nnyo wenkoma kale nkalanda kwewozaako nti nkyabula ssebo yagamba mutufunzizza basi etuniye alirwedda n'atutikkulamu oba ku kifuba yamba taata maayi katunda kabaka tegedde nti basi yagenya enyinyiyo takyasobola kugizza musasa ate bagitutikkulamu we watugoya kondakita bukyanyiiga n'oli agivuga tekyasiba ne weetegeka oveemu mu mpola kati buli omu yeenyweza ebbaasi etabuse ekitiiyo kikuwendulira okuyiwa ettale ng'ebitambuliiso by'obirina ate nga binofu n'ensimbi z'amayika ddunda kabaka zitegeka zibanjirawo okwolwo lwennyini omanyi yatussa mu bbaasi batulamaze batutambulira ku bbanja mpaawo akunyega ovaamu ewuwe gy'ogenda n'akubalira ezijja mu lugendo olw'omaze mu kkubo enzinjuka zirina ensimbi tebakuwoza ekkomera lyeggeena gy'olisibirwa agenzi talina nsimbi tebakuwoza ekkomera lyeggeena gy'olisibirwa ebyo bye mmanyiko ku bbaasi edduniya obwedda gye nzize nnyinyonnyola mu giyige ekigambo dduniya kigambo kya luswayiri amakulu gaakyo yensi eno gwe tuli bbaasi dduniya nkadde kyokka yaguma yajjawo ogwotaalabako naye mwe yayita ndowoozo yali ebiziiza bikyakola ng'esiba mirembe ne bavaamu mu mpola ebyalo n'obibi kitiiyo kyekiramula n'abato baalugendera mwatiya wattima basudde bye mmulina nga nvaamu bikulu mwattu ate n'ebitanda bigaabwe mba mu kkubo kanfune we neekwata ebinnya byenkuba sikundiima ya bbaasi eteri mu kkubo nja kudda mangu ate tungerere ku bino ozza ekitiiyo kintiiyo ebyo ebyo bassebo